Alors, mais Brother Nicholas Anson, make a self-rara Church of Christ. I am a secretary of the church, you know. Now, yesterday, I share as a finance, you know. I share 2008. Now, I share here, you know, family, you know. Mene yesofo brother Thomas Huban ne yere ne mba ne me yere ne mba na yeshasie no yeshasie wo edan ketu abi mu na actually enuanom bi mu beka ye ho enuanom mo mo wo ho no ete se yashe asafo na se wo rara nti wɔn nso wɔn ba hanom ɛbɛboa yɛ ɛmɛ yɛ ka asɛm no ɛma ɛsɛmpa no ɛma afoforɔ nso ɛbɛka yɛ ho a sesei yɛ dodoɔ no ɛkɔ bɛyɛ 35 na yɛhyɛ aseɛ no ɔmo na yɛkɔ no wɔ edwa so afei ne yɛkɔ akyire yɛbɛsen kɔ sukuu dan mu na ɛyɛ anuanom a ɔmofiri hoo no a brother jamesi samuel jamesi ɛdi wɔ mo anim no abɛboaeɛ na ɔno mo anya mmoa firi aborɔfo no hɔ na ɔmo abɛsi asafo dan ama yɛn ahyia mu dan no ɛmu na sesei yɛkɔ asɔre nti na yɛhyɛ aseɛ nso na yɛnni ɔsɔfoɔ nti anuanom nyinaa ɛpaw bra Thomas Huban na ɔgye to mu na ɛnɛ wakɔ asɔfo sukuu no aba a ɛnɛ yɛne no na ɛwɔ hɔnom a ɔdi yɛnim san ɛboaboa nsafo a ɛwɔ yɛn pɔtam hanom apisoku bi saa firi apisoku bi ɛyi kantanka tokura no dɔmaben nyinaa ɔno ɔkɔ hɔnom ɛkɔkɔboa wɔ mo nnwuma sɛbio obi yare anaa biribi to ɔmu biara ya anaa owuo bi ba a yɛayɛ so ɛna wɔmoto wɔn nsa seɛ so na yɛakɔ akɔboa wɔ mu nti ɔdi mu akontɛn a ɔboa yɛn papaapa ɛyɛ yɛsɔfoɔ no a ɔdi yɛ ne mu ɛyɛ brother Thomas Huban moa mu nim sɛdeɛ Church of Christ ɛteɛ ne yɛ ntoboa ɛyɛ kakraa bi ɛna anuanom ɛyie na nsɛm na anuanom kakra bi abɛka yɛn ho a ɔmo ɛboa yɛn na yɛntoboa no ɛnkɔ n'anim koraa nti bɔsom duru a na yɛayi 50 cedis na yɛde aboa yɛsɔfoɔ no nti yɛbɛsrɛ mo sɛ mowɔ mmoa bi a momfa mmoa no na ɔno nso anya ne ho na watumi aboa awurade adwuma no wɔ yɛn pɔtam hanom ɛda mo ase ne mo mmoa a mode boa nyankopɔn adwuma no nyankopɔn nkɔ so na ɔnhyira mu ɛwɔ yesu kristo din mu amen.